Sam bin so doll am Chat, dass du schaust kalt.
Oi.
Yes, senjalo ma onet, yathaba nkonako mama, ufuna sicabaniswe kancane mama.
Sasa sohambile futhi nexesha alaziwa, yebo mhlaba ugaxile futhi nethemba ngilahlile.
Phandela ingane zami futhi ngicela ungangikhubazi, ngizamela ingane zami futhi ngicela ungangibulali.
Yo wena ngeke ngikhulule, khiphi randi ledula, senhleka ngeke ngidukule, nginika imali sihlukane.
Lempila ngikhethanga inqosi dinga manapkeni, yesigila ngisiqedanga unzima ngishiza amahleleni. Nama ngisenzanga ukuthi ngiqine ngisikeleni, namanje impila yingiphethanga ngoba ngiphila ngobugebengu.
Namhlanje sonke asadlanga ungcono umama usabhekile, bathathe bonke bantu abami, ngibonga umdala usasibhekile.
Ngaloya mama ngibambile, sithole okuncane ebhlekini, namhlanje ekhaya solala silile, ngibonga umdala usasibhekile.
Wendoda ngiyihlomile, nedlozi selivumile, wemhlaba ungobile, wefana ahambelile. Wendoda ngiyihlomile, nedlozi selivumile, wemhlaba ungobile, wefana ahambelile. Wendoda ngiyihlomile, nedlozi selivumile, wemhlaba ungobile, wefana ahambelile. Wendoda ngiyihlomile, nedlozi selivumile, wemhlaba ungobile, wefana ahambelile.